yari kwako kana gatome kadate ngo hafura we turata hashe nagashoje mfura we urata hashe nagashoje komotware wamubonda mfura we urata hashe kaye hora mfura we urata hashe kaye hora reko ngomotware wanyarogoro mfura we turata hashe nankobito mfura we urata hashe nankobito ari kwenye manzo turacha komaho mfura we ewe kana karengeye mu gihese hiramaye ewe
hirama
urabwire mushana wandizihiwe
hirama
ye
hirama
kandi hirama nyawusa
hirama
kandi hirama mama
hirama
tigituma gutumaho ntumusubize
hirama
yewe
hirama
ngaho sinzi gihindiye mu gihese
hirama
kandi
hirama
nyabusa
hirama
hirama ngo ni nkubita y'imanzu rya yahamije
hirama
kandi
hirama
yewe
hirama
ku gasoro n'umutendaho yiciyeho
hirama
yewe
hirama
ku mukingo hariya ko yiciyeho
hirama
yewe
hirama
kandi
hirama
nyabusa
hirama
mama
hirama
mama
hirama
kandi
hirama
shenge
hirama
yewe
hirama
nyabusa
hirama
ku mukingo hariya ko yiciyeho
hirama
kandi
hirama
mama
hirama
shenge
hirama
nyabusa
hirama hirama
hirama rusatira hariya ko yiciyeho
hirama
kandi
hirama
nyabusa
hirama
ugasoro n'umutende ko yiciyeho
hirama
yewe
hirama
ku mukingo hariya yeho
yiciyeho
hirama yewe
hirama
usatira hari yeho yiciyeho
hirama
kandi
hirama
bino bisara bya mayanja nibyo byuhirirwa ingoma noze nkuku zikarumanga nyiragashira manga hinda nagashize kaze hinda ruterwe inyange hinda nirutagorama hinda giye kugorama hinda maniragorora hinda inkweto zinyoye hinda bombi tarasize hinda tarinda wowe tarinda niho ngiye gucurika hinda urururudodowe urururudoda imyenda hinda urururushitawe urururushita ingamba hinda tarinda wowe tarinda birabishara by'amayanja ibyo byuhirirwa ingoma nazi nkuku zikarumanga tarinda wowe tarinda tarinda wowe tarinda iragashira manga hinda nagashize ikaze hinda irarutirwa inyange hinda ngo nirutagura amahinda ngo yagiye kugura amahinda kuko imana iragorora hinda inkweto zinyoye hinda
uri mama wihorere
uri
nyiramatengere umugore wa rwontabona wigira ingo y'umwezi y'umwijima iraryana uri mama wihorere
uri
nyiramatengere umugore wa rwontabona uri mama wihorere
uri
mama wihorere shirubute ntakubone n'umwanzi n'ubujoro n'umubisha w'ijoro
uri mama wihorere
Kora mama wiwe
yewe
wigiringo
Atanara bajakira bakara remete kumutena kawanga mara Hey, 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 hey Hey!